Institute ki lenji policy levo guma oromia kamora sankalle ke sat lenji famtoni hanga kuma sadisa an dilbata kale sar ba kai ganyata ni boda dukusachu sanir samejira atuma mora sankalle ke sa clinic juruf oge sawai dawa kata an sajillata dabali ege batanyata ni boda kukufaturan jedan
jalkaba kan argin nu yammach dirdiye chuda namoni sirbadu argin yata ni boda kani kukku kani mo asu dirdiye sa re rosa na bani dufani ede gal gale chuna yanu sati mana pola tar raga se wana kasi mu de referi ande de ature ki dimichi gabasa te gonto ta fi kokolatani dufem se shundi yaka vaccine to goda me ture chuda kitibati pola tai namoni dukku sa den kai dukku sa ne fi hospitala Periferali, University of Bofi, Osaya General Bofi, Primary Study of Guderitesu, Tayagila Kajikan Namevi, Ama Legiro, Tragagara, Nandin Jela Miramu Hanati Balani, Jiribele, Yuga. Yuga was an another as a dating season to UTV.
The Tune Hundu Masani to Malatokan Agas is a
lucky like Tunda Tontane, maybe food poisoning of Kinimo, drug poisoning, little and Dagan, Yanamo Rankanke, Namundi, Basinio Kinimo, Aka, and Tinjani Razigani. Kitivatina Kakina Mufte to the Namoto Kusatan is kind of Kusan Vista, Yagilver Bashana Kakina Mufte Namunda Vichu.
Salali, that is true.
Akatarali te kanakanakin namafi ture chu.
Warri garu malato namma sinjatan kunirattar game mekatau.
Yau gamma makanati lakopsa inargini nuna. Nalo kuma fritika niyadani mishizani lingirarani. Yelka baka nubaru vi namasa di ture nuna. Gara kliniki ke mewa nubay ture.
Kliniki sa morake sa juru.
Namasa di nuna repair irga boni irga jim bayi nisa te balata te. Achumaan gara ke nyale kan tundu vim kanakkanu mati di maaturan juru. Kunkulata majuru tika ni umdun tuke amewaan di maaturan vintibayana namma kanati wanshi sa unko.
Malato kan atun agar dizin kan morake sa tafan juru.
Kandato kan irga dizin ni juru. Anum ti mata goyu. Erosan dabo nyat entre galgala sana kananya di dabo gara ke sa baina ni sinya ni murasa nya ke acit ko ka gara ke kubu te mali mo mahana te ma sani ti temi sana ni rati na ki sinya nani mor rati mulla te mo nunam ma se te erosan na mo te gara ke kubu sana ni ya ni tu rebe ka wan ol devi su fi dabo anti ki hali ki ga bada du fu ti wan bara ka te shakki ni
ol devi su maduwa da mallaton sa
lakin kufi da leti be ta kan mutu kan ituma da badan kai da jiru namatu mutu gar gara ne yan kufan jiru
nyati ci mora masa na ke za to da ta mamo ala fiddu
da boni albashi dan dur gobe ti ala gala tare namo da dabo di su danda
usakano itto fa wana kasiyo
itto na kuma gibi mora ma ke shi ko fa dare
irban ni kale sa gal gala dabo fitto fa ture
dabo fitto ma mora ke shi ko fa dare amma mati dimici corona re rakane anyone tumurte san injiru
polisoni le injira tu jirani rakkon kuni samudate gara hospitala sadid tergaman kanen ke satokko hospital referala kan university amboti hospitala kanaf medical director kata dr gonfa moti halatu re naistan
nei kanadgine kadesa benisoni polisina noromya nanno san kale retti le injira jurani dalkan ke sa nanno gara sati sadi boda kan gara hospitala ke nyar fujal kabani yero dufan bayen sani polisan de visita ture baye dala ko sani akimonni hospitali tafi akasmalle namonni nanno le keron le tawdan gargarsa dura gochafi ture jechu bayen sani olde visita wan ture tama sani ke sa dangala baye wan numa ture fi akimonni namonnun dumtu gargarsa gone fi wanta sana akka tama sani ke sa bo gochatu re jechu
la kofsa meka
la kofsan abatama tamma kana jere lebe ku yomba deyu ilmaman nano namo takuma lamati kanyatani hospitala kenyo kofa kanu kani hospitala wali gala ambole deme lalen ture namonni baye kachille turani hospitala jalkaba kan gudarille namonni dunsani turani rochu wal magalatti namo takuma lama ol anga kuma sadit gantani da kan nano kenyo tani turani jechu
midan lafa bulle ka kata tolcha sa sirin tanera namonni midan ni sun intane fi ol debisu haqisu wanjuru midan ichi ronyanne dan amisa sirin turre wana kasinjeru
raye sani kodana island sun ille kani bishan san le asa ture kan jecha turan turaniru namota baye roga fannu ala sana kan kasa turani namonni sun kan nyatani dabbo itto shirofi bishan island sana kan san fayyadamani afayyadamamale baye sani
sadanu kan fayyada manjuru isan kan garu yokan bishani fi dabbo qofa kan nyatan le dukkubsatani debemmo kanumti dabbos itto sanalle nyatani se dukkubsatani turani namni tokko nyata balfama nyate nanno siyati tokko anga jaase se to anta kasu ol devisisu te sisu gara gubun kuni wanta kasi kunin be kamajechu ata umare nyani summaille wanta kasi sanafidu nanda normalize
yo summi nyatan tae dafe mulata
summi dhataanaan battal masanaa jechuun garaacha isaaniillee gubee ol deebisiisuu wanta akkasii jalqaba jechuudha. Garuu akka gaafannetti baay'een isaanii daqiiqaa 30 booda isaa tokko booda yeroo adda addaati jechuudha kan isaan jalqabe ol deebisiisuun suni. Kanaaf ammoo wantichi wanta walirra bu'uudha. Nyaatatu balfame moo summiidha kan jedhu sana addaan baafnee beekuudhaaf qorannoon laabiraatoorii godhamee adda bahee beekamuu qaba jechuudha wanta kana xumuranii beeksisuudhaaf. Nyaata sana ammoo bishaan sanarraallee fudhannee gara paasteritti erginee jirra jechuudha karaa qorannaadhaan akka addaan bahuudhaaf.
Jechuun haqqisaa jarri baasanirraa waan fuudhamee ergamu caalaa quubsaan ta'u?
Nu amma saampiliisaa. Tokko shankallee ofii kiyyaa fi halkan sa'aatii torba walakkaa irratti deemee kutaa isaanitti nyaatan kan irraa hafisan akkuma kiyyaa iddoo sana deemee argamee jechuudha. Lammataan immoo isa isaan ol deebisanii fi dhiiga isaaniillee saampilii sana fudhannee akka qoratamu goonee ergilee jirra jechuudha. Amma nuyi kan eeggachaa jirru bu'aan qorannoo sanaa maal akka ta'e gabarree booda atattamaan uummataaf beeksisuun dirqama keenya jechuudha.
Wanni isaan ol deebisan suni midhaanuma duwwaadha moo dhiiga waan akkasii qaba?
Dhiigallee dabalatee kan ol deebisiisaa turan jiru hamminaanuma qofallee ol deebisiisaa turan jiru jechuudha.
Fakkeenyaaf suuraan viidiyoo masariitii adda addaarra jiru kukkufanii fa'aa agarsiisa kun sirriidha?
Sirriidha. Namoonni sun baay'een isaanii gaafa atattamaan ol deebisiisaa ture waan ta'eef lafa irratti illee kufanii mooraa hospitaalaa keessatti baay'een keenya kan gargaaraa turre jechuudha halkanidha waan ta'eef namoonni sumnaa ol baay'atanii waan dhufaniif kukkufaniiti kan yeroo sana jiranii. Haa ta'u malee amma naannoo sa'aatii 8 walakkaatti argan keessaa jechuudha. Baay'een isaanii yaalamanii yaala kana irraa fooyya'ee gara kaampii isaaniitti deebi'anii namoota muraasa bichaadha kan nurra bulan jechuudha halkan sana.
Isin egasii gara mooraatti deebitanii jara ilaaluudhaaf carraa argattanittu?
Akka carraa ta'ee ganama warra achi bulan sana kanana ilaale animmoo wal ga'ii atattamaa yoo aanan qabu Finfinneetti hin deeme. Garuu namoonni achi jiran bilbilee kan yaala dabalataa isaan barbaachisu warruma galgala yaalamanii galan keessaa gara keenyatti illee namoonni shanan tokko deebanii arganama yaala kennamaafii jiraachuu.
Kan du'e garuu hin jiru.
Amma ammaatti wanti du'an wal qabate oomishu tokko illee hin jiru.
Dooktar Gonfaa Mootii deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ishee sanillee galatoomaa nagaa naa ta'a.